Essuula ya 22. Awo Erifaazi omutema n'addamu n'ayogera nti, omuntu ayinza okugasa Katonda, mazima ow'amagezi yeegasa yekka. Kiriko bwe kisanyusa omuyinza w'ebintu byonna gwe okubeera omutuukirivu, oba kimugasa ggwe okutuukiriza amakubo go? Kubanga omutya kyava akunenya, kyava asala omusango gwo. Obubi bwo si bungi, so n'obutali butuukirivu bwo tebuliiko gye bukoma. Kubanga wajja ku muganda wo emisinga egy'obwereere, n'oyambula abali obwereere ebyambalo byabwe. Tonywesanga mazzi omukoowu, era wama omuyala emmere. Naye ow'amaanyi ye yali ensi, n'ow'ekitiibwa ye yagibeeramu. Wasindika bannamwandu nga tebalina kintu, n'emikono gy'abatalina kitaabwe gyamenyeka. Obukunizo kyebuva bukwetooloola, n'entiisa gy'otomanyiridde ekweraliikiriza. Oba ekizikiza n'otoyinza kulaba, amazzi amangi ne gakubikkako. Katonda tali mu ggulu awagulumizibwa, era laba emmunyeenye bwe zenkana obugulumivu. Naawe oyogera nti, Katonda amanyi ki? Ayinza okusala omusango ng'ayima mu kizikiza ekikutte? Ebiro ebiziivu bimubikkako, n'okulaba talaba, era atambulira mu kwekulungiira kw'eggulu. Oyagala okukwata ekkubo ery'edda, abantu ababi bye baalinnyirangamu, abaakwakkulibwa entuuko zaabwe nga tezinnabaawo, omusingi gwabwe ne gufukibwa ng'omugga. Abaagambanga Katonda nti tuveeko, era nti omuyinza w'ebintu byonna ayinza kutukolera ki? Naye yajjuza ennyumba zaabwe ebirungi, naye okuteesa kw'ababi kundi wala. Abatuukirivu bakiraba ne basanyuka, n'ataliiko musango abasekerera nnyo, ng'ayogera nti, mazima abo abaatugolokokerako bamaliddwawo, n'abo abafisseewo omuli ogubookezza. Yiga nno obeere n'emirembe, bw'otyo bw'onoobanga n'ebirungi. Nkwegayiridde, kkiriza amateeka eri akamwa ke, era tereka ebigambo bye mu mutima gwo. Bw'onookomangawo eri omuyinza w'ebintu byonna, onoozimbibwanga. Bw'onojjangawo obutali butuukirivu okuba ewala n'eweema zo, n'oteeka ebibi eby'obugagga mu nfuufu, ne zaabu ya Ofiri mu mayinja ag'omu bugga. Kale omuyinza w'ebintu byonna y'anaabanga obugagga bwo, era anaabanga ffeeza ya muwendo mungi gy'oli. Kubanga lw'onoosanyukiranga omuyinza w'ebintu byonna, era onooyimusanga amaaso go eri Katonda. Onoosabanga okusaba kw'eriye, naye anaakuwuliranga, era onoosasulanga obweyamo bwo. Era onoolagiranga ekigambo ne kinywera gy'oli, n'omusana gunaayakiranga amakubo go. Bwe bakusuula, onooyogeranga nti waliwo okuyimusibwa, era anaalokolanga eyeetowaza. Anaawonyanga n'oyo abataliiko musango, weewaawo anaawonyezebwanga olw'obulongoofu bw'engalo zo.